Ebibiina ebyenjawulo ebirwanyisa by'eddembe ly'obuntu nga biri wansi wa Domestic Violence Act Coalition balaze okunyolwa olwa gavumenti y'eggwanga Uganda olw'obutatunuulira nsonga ya kuvujjirira bikolwa ebirwanyisa akawuka ka mukenenya oluvannyuma lw'abaali abavujjiriza okusalako obuyambi ku ggwanga Uganda. Bino nno byogeddwa wakati nga boogerezeganya ku nnaku 16 ezigendereddemu okwebuulirira n'okulwanyisa ebikolwa ebyekuusa ku tyoboola eddembe ly'obuntu nga byekuusa ku kikula. Okusinziira ku Arroyo Nyeko Omega agambye nti gavumenti tetaddeewo nkola ezigenda okulwanyisa akawuka ka mukenenya ekireeseewo entaataaganya naddala mu buweereza obwekuusa ku nteekateeka eno. Ono agambye nti bw'oba otunuulidde engeri eddagala eriweweza akawuka ka mukenenya gye libadde lisaasaanyizibwamu mu kiseera kino lyesaze nga n'ebyeyambisibwa okukebera abantu akawuka ka mukenenya nabyo bikeeyeddwa. Agambye nti ensalaasala n'enkekejjula y'embalirira ereetedde abantu abalina akawuka ka mukenenya okwongera okwennyamira era n'asaba gavumenti eyongere okuteekawo enkola ezigenda okutereeza ensonga eno.
Tulabye mbu ssente eziva mu bad donors, whether it is American embassy or Swedish embassy, the money has gone down. The donor priorities have shifted. Naye gavumenti egenda kukola ki okulaba mbu abantu abali who have HIV AIDS or who are sick with HIV AIDS, which is not their crime. It is not a crime to be sick, right? Tugenda ba tuchiambu government, elimu kwenshuwari ngambu, yo gapu ya sente yo. Against government is making sure mbu sente weziri, sente za pepo weziri, sente za dagala weziri, sente za counseling weziri. Zona chona chigenda kuchintu cheva itachi? Budget. Sente government zeri mkua Ministry of Gender, Labor and Social Development. Zeri mkua locating ila Ministry of Health. Sente nzo wata demu eyo factor mbu sente ziva desigenda mu HIV prevention zikeendede.